Welcome to the Music Surgery.
Alinikuta porini, akanishikisha ramani, nami nikatoka salama salimini. Kule jala jala rani, nguo ziliraruka jamani, akanipendezesha jamani, aogo. Yele, kule kitaani, maneno yalikuwa mengi jamani, sasa kaniheshimisha jamani, hariri. Lile pito pitoni, lililokuwa gumu zamani, sasa nimelishinda jamani, amenishindia vitani, rororo, rororo. Ushindi umekuwa yangu kampani, step by step, hatua kwa hatua, kachafukwa na nyota mabegani, uyo ndiye anilindaye mi. Moyo wako wakusumbua taratibu ya tautibu, acha kulalamika wala kuhangaika, mbona tunaye tabibu. Wahisi jaribu lako nzito, ndugu yangu, hey, alishavusha wengi na wewe atakuvusha mwanae. Jua la hilo litakuzukia wewe, mvua za heri nazo zitakushukia, nawe utafurahia baraka zake Baba, nawe utafurahia baraka rizo kwa ndani ya Baba. Oh, oh, atakushindia vitani, rororo. Ushindi utakuwa yako kampani, kweli, step by step, hatua kwa hatua, kachafukwa na nyota mabegani, uyo ndiye anilindaye mi.
Morphine Beats.